Yeah, Jonah bro. Azumani Rubera Palugera and Tiger Alonso SKF, the Vogue Monster. Manager abandon this.
Yo, ha.
Jonal Production.
Yo.
Kikolewa watalirwa mbuna Yafuge guru nensina uli chitonde Omweba zanga kukulewe vya korete Kimu sanyusa Bobanga tumera vite Na kushukuru papa yeah. Olige usha masha yangu kweli papa The journey is too long but with you papa Minajua Everything is possible Hata ni kushindwa leo
yeah.
Believe in you nitapata kesho My lord Pole pole ni omwendo Haraka raka haina baraka
Yani alama iti naliba mwembi Neba ya katondo muwaikendi Panja bageze yeka batali qualifiedi Debi bale makubaba maite office
Tuba tuhi ya tufune tetuare iso Mabula kwekwa sambi ya la jinuma Tuba mbona tukuli etu haba maiso We motu mani gama
Eshe kari suri kama manager posho Usubile ili tuwe na vyo Watoto wafanya vyao
Ya tufunete tuare iso Mahula kwekwa sambe ya la jinuma Kumambona tukuli eta wa maiso We motu mani gama
Kile shikari suri kama manager posho Usubile ili tuwe na vyo Watoto wafanya vyao Kila motu, kila motu
Uso tukole tufoku vya anti na anti We tufunanga batu etava iluminati Kuchapa uchapi anti tofunero ati Owa ulo kashu obatole omugate Sitole mandazi ojitole olwati Taka shap shap haba naba kolo kashu Mulembe kwa walasi kufungizia masati Kaisi nofune tiketi no ingi lobu lichi Taka shap shap haba naba iyo kashu Kaisi nofune tiketi no ingi lobu lichi Taka shap shap haba naba kolo kashu Mulembe kwa walasi kufungizia masati
Ucha, tuba tuhi ya tufunete tuare iso Mahula kwekwa sambe ya la jinuma Tuba mbona tukuli eta wa maiso We motu mani gama
Kile shikari suri kama manager posho Usubile ili tuwe na vyo Watuto wafanya vyao Kila motu, kila motu
Uyo ucha, tuba tuhi ya tufunete tuare iso Mahula kwekwa sambe ya la jinuma Tuba mbona tukuli eta wa maiso Remoto mani gama
Eshe kari suri kama manager posho Usubile ili tuwe na vyo Watoto wafanya vyao kila moto kuponya Iki waka ready leo Give it time Ita waka gwini kesho oh, oh. Dunia sio mchezo Kini womba mungu atakupa uwezo
Yo, wili wante mikwano niye jisingayo Akatono kofunile olienge kunaba inao Omo kisa mpeo, tofiti naba inao Ono nyantongo, obenga ni woro gaba inao Bona bali nao, bona tibaite mkono Kali mula mori no kuhia iyo bongo Bona bali nao, bona tibaite mikono Obochi wakanango ulia kumane jabani
Yolo ya, tubatu hiya tufunete tuare iso Mahula kwekwa sambe ya la jinuma Tuba mbona tukulie tawa maiso Remotu mani gama
Kile shikari suri kama manager posho Usubile ili tuwe na vyo Watoto wafanya vyao Kila moto, kila moto
Tuyolucha, tuba tuhi ya tufunete tuare iso Mahula kwekwa sambe ya la jinuma Tuba mbona tukulie tawa maiso Remotu mani gama
Kile shikari suri kama manager posho
Neva ya katondo muwaike Panja wakeseye kama taliko ufai Neni bali makubaba
Now we tell them three times. As man alone, Samuel.